Yeah. Nyonyo. Siku hizi na relax. Siku hizi tuna relax. Siku hizi tuna relax. Kumbe la leo, kumbe tunachukua kumbe, nyakua kumbe. Jo, jo, jo mwone, ja, ah, livo ni bariki, domana nime relax. Ata, ujue michezo kama turupa turupa. Ata, nengu mkufika usifo subiri subiri. Ata, gumu kufika bila subira subira. Ata, usinunu napo subiri subiri. Wali nyama ya kusaga, maharage ya njano na mchicha wa kumwaga. Nenta po relax, kama kuna radhi ntazimwaga. Kwetu desturi sala si kidogo. Ata, vitu vizuri vingoje kidogo. Ata, mambo mazuri ni bada kidogo. Ata, bada mazuri huje makubwa. Skuze tu me relax. 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 Ujo kupata jona kapa kapa. Izi mbanga panataka pupa. Unachofanya ndo kinakulipa. Kila kitu begela kuna kitu chipa. Istot mechukua portion. Beef kwenye bita kuna portion. Na hivi ndo tunava kosha kosha. Life tips zake nyingi kama boda boda. Sema goddess. Doma na nime relax. Sema goddess. Kwetu desturi sala si kidogo. Ata, vitu vizuri vingoje kidogo. Ata, mambo mazuri ni bada kidogo. Ata, bada mazuri huje makubwa. Skuze tu me relax. Skuze tu me relax. Skuze tu me relax. Skuze tu na relax. Skuze tu me relax. Skuze tu me relax. Skuze tu me relax.
Yeah, you better be here or stay home. Cause we stay on and let them chop our money like we P-Square and Akon. Talk a day uno nina stay one. And I'ma keep it going till my day come kwani. Squeeze tu na gubu na wasemi hatu sudu bata. Squeeze mwendo kuku wa kenyeji. Miguju ya meza kamiliki nini bosi. Isi kukosti mwendo kurelax usigifosi. Yeah, ni kupumua babake. Naishi na vyo hisi na juo na juo manake. Nikiwa na wayomba ni familia. Familia wazazi tumerelax ya mini ya sasikia. Kwani kuna kipi kipia. Kuna kuhisi na kuna kuhisi hisia. Vingi pite ili ufike tulipo. Haina mambo mengi ila hivyo. Relax babu. Kwetu vizuri sala sio kidogo. Hata vitu vizuri vingoje kidogo. Hata mambo mazuri ni badai kidogo. Hata bada madogo huja makubwa.
Skuze tu me relax. Skuze tu me relax. Skuze tu me relax.
Skuze tu na relax.
Skuze tu me relax. Skuze tu me relax.
Yeah.